yahay waxaan ahay nimo kubay jacaylo meel halis gaaro awada
habadina ugure Shine.